ubheke mfo nalomuntu wakhulisa lomphema
ubheke mfo
ubheke mfo nalomuntu wakhulisa lomphema
ubheke mfo
ubheke mfo nalomuntu wakhulisa lomphema
ubheke mfo
ayiwa wa wa wa
libomphita Ah!